isize kiteso mwesabi de government okuteekawo sente ezenjawulo mu kubanyisa obulwadde oba nalubiri mu ggwanga kikendeze ku muwendo gw'abaana abazaalibwa nga balina obulwadde obwo abaka baagala amaanyi agateereddwa mu kulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ge gaba gateekebwa ne mu kulwanyisa obulwadde obwa nalubiri kubanga nabo bwa bulabe era sente ziba ziyisiddwa paalamenti baagala zibeereza njawulo ku ezo eziwa ba minisitule y'ebyobulamu ekiteeso kyanjuddwa omubaka wa munisipalite y'e Bugiri Honore Basmani Basaalirwa n'ekisembebwa abaka bonna awatali kwekutulamu
ekyokulingisa ensinga ensimbi za pulogulaamu si kipya mu paalamenti nsonga nze ndowooza nti obulwadde bwa nalubiri esente zaabwo kyebazibalira mu ziri ez'ebyobulamu tuzitongole tuziteeke ku mabbali tumanye nti tuyisiza bajeti ya trillions bweziti health bajeti sente bweziti naye ku ezo esente omutemwa gwe guti gugenda mu kulwanyisa obulwadde buno obwa nalubiri
Basaalirwa n'ategeeza paalamenti nti endwadde ya nalubiri kikyali kyakusoomooza eri minisitule y'ebyobulamu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu
okukebera abaana abazaaliddwa kye bayita mandatory screening kyo tekitaasa tekitaasa mulwadde kuba okebera kiba kitegeeza nti tumaze okutegeera nti gw'oli mulwadde n'olwekyo otandika okufuna obujjanjabi naye bano abantu ababiri abaagala n'ababiri abaagala abayinza okwewasa ne bazaala omwana oyo gwe mukebera eyebera end product so mu programs za government wateekwa okubeerawo eno gye bayita abantu okwekebeza obulwadde buno nga tebannazaala kibeere kyabukake kibeere kyabuwaze
okusinziira ku mubaka Basaalirwa agambye nti abaana abakunuukiriza mu mitwalo ebiri be bazaalibwa n'obulwadde buno buli mwaka ate abali wakati wa kakaaga n'akenda be bafa nga tebannaweza myaka etaano Basaalirwa asinziddewo n'asaba abaagala n'okusookanga okwekebeza nga tebannazaala baana bamanyi we bayimiridde ku ky'obulwadde buno abantu bonna